mwaise wakasela ngono mwana simula banako mokugisa omwana tyalinga nange kyendi wala namusubiza nti ndita era ne mutwala nampa obweyamu nti sebo ndikulinda kabubeye kuba kakabe amayengo kabube obwavu kabibe bisibu bitya buli kaseera ndotanga eriyakutawanya nga nawe gyoli obirowoozako ono musajja mama alinda ndinatwala omanyira kulinda dda era nga nfayo akaseera kabande kawamu bamanyi bakutwala mama omuwala muwanvu wanvu muluki wakajake jake ayinira akira balala omuwala muwanvu wanvu muluki wakajake jake mama ayinira akira balala saba nkikugambe kano kenzize kutwala amazima nsuubiza tikofunye nze kiwete sirimba kuba tugenda nakuba mu mirembe oli muwala mulungi osaana na birungi mama obeere bulungi bwekisana werengera maaso oliko lufiri lunzita lengera kaseko seka botyo omusana guyake bwe buliwo omwenya oleta emirembe mama omuwala muwanvu wanvu muluki wakajake jake anyirira akira Savandi, nama kuwa na bakambe, se uvo.